Oh yeah. Yeah. Oh yeah, Trizzy.
Let's get it.
Yeah. Bad boy Kira. Tulikutana mwanzo kali yako na mahaba yako menika bako. Sogea kidogo baby tega sikio, kama kipindi baby mindo yako ledio. Nitakufa nawe, acha waseme seme seme baby uko tu trendy. Suje nibeza we, utanitesa kiakiri. Wambie, so shepu so suru, nitapata wapi wa kushinda nawe. Mama we, mewazi divino, atatokea wapi wa kupezi na baby yo, baby yo. Aywe, aywe, utaniwa baby wewe. Aywe, vana westo. Aywe, nakuita baby wawa.
Wawa, 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 wawa.
Unapendeza sana.
Wawa, 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 wawa.
Oh no, 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 no.
Wawa, 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 wawa.
Nakuita wangu wawa, wawa. Nisisha mipange, nishayoweka kando, nimetupia mbali. Wa ukunguru si mwewe, mapresha ya nini zidisha mba. Jonjo teka poza mbali. Maneno mengi wakiongea, si hatujeri tupo bize witongea. Penzi kama fenili na pepea, na umoto kikanyaga wanatekete. Aywe, aywe, utaniwa baby wewe. Aywe, vana weta. Aywe, nakuita baby wawa.
Wawa, 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 wawa.
Unapendeza sana.
Wawa, 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 wawa.
Naivu vinyama nyama baby.
Wawa, 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 wawa.